VOA. Tornando a Donis Galera Americati. Kadun view isa kan tafan oromo witata gigi matat galgal saati lama fodakka saati sadit metro bandi damilam de damishani soddo mi kokuratti Washington DC rasani dabarsuno kono ya yu jalkam tashma folin tesa naga sorqo battani sadasan didami torb barkum lama fodani sagali kesejir radone view e afan oromo ti nail saati fi metro bandi raja kasujirtani anene sorala khete nuri adda
manni mari bakka bu'oota ummataa kan Itoophiyaa jecha jibbiinsaaf odeeffannoo kijibaarratti har'a marii gaggeesseera mataa oduu har'aati attam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Kale naqamteetti itti gaafatamaa poolisii tokko ijjeessan nama ijjeessan inspektar caalaa nagariiti waan ijjees qorachuu jiran. Gamkaaniin ammoo addawaawwan paartii haaraa dhaabuu fi paartilee walitti dartee badhaadhin jechuu jirti jedha bulchootii paartii KPLF. Abbootiin siyaasaa ammoo yaadii paartii kana jechuun bulchootii naannoo Tigraay jedhan kunin waldhaba paartii biraa waliin qaban agarsiisaa jedhu. Akka UNHCR jedhatti baqattoota Itoophiyaa keenya jiran keessa namni 4,000 ta'u biyyuu fi galuuf. Formi guutu jira gammat kum lama oli guutati. Wana risani tim no khesa. Toko gam khani namo kharani tiopi af jibuti wali nga uka magal ta jura gam toko no jatani gam khani lefit ujiran. Odo asam fana jala nenutim.
Manni mari bakka bu'oota ummataa kan Itoophiyaa jecha jibbiinsaaf odeeffannoo kijibaa ittisuu laalchisuudhaan kan qophaa'e wixinee seeraa irratti mari'ate yaadatti dabalaaf koree dhaabbataa dhimmi laallatutti dabarsee jira. Kanneen yaada kennan irra hedduun seerri kun cimee akka ba'u gorsan kaan immoo seerri mirga ukkaamsuu akka hin qabne hubachiisaniiru. Mallaskaachootu gabaasee tujube.
Wixineen seeraa sun jecha jibbiinsaanii dhorka. Wixinee seeraa keeyyata arfaffaarra taa'ee akka jirutti jechoota jibbiinsaa sabaa himaa maxxansaa yookaan miidiyaa hawaasaa irratti barreeffama suraa viidiyoo yookaan sagaleedhaan tamsaasuun dhorkaadhaa jedha. Keeyyati shanaffaanis ragaa kijibaa sabaa himaa maxxansaa yookaan miidiyaa hawaasaatiin suraa barreeffama sagalee yookaan viidiyoodhaan tamsaasuun dhorkaadha jechuudhaan ragaa kijibaa uggura. Wixineen seeraa sun qaamotii seera kana cabsan adaba adda addaa akka irra kaa'amu murteesseera. Wixinee seeraa dhiyaate kanarratti miseensonni mana maree bakka bu'oota ummataa yaada kennaniiru. Irra hedduun isaanii wixinee dhiyaate laaffataadha yaada jedhu qabu. Barsiisi amantii akka jecha jibbiinsaatti kan hin dhorkamneef maaliif yeroo tokko tokko amantiin inni kan tokko isa kaanirra caala jechuudhaan amantii isa kaanii gad xiqqeessu tuffachuun attamittiin akka jibbiinsaatti ni ilaalamu. Ogumi aartii tokko tokkos barsiisuurra darbanii jibbiinsaan dubbiidhaan nama waraanu yeroo tokko tokko kanneen ba'ii qorannaa dhiyeessan ba'ii qorannaati jedhanii kanneen jibbiinsa facaasan attamittiin jibbiinsa jedhamanii hin ugguramanii jedhan. Manni maree wixinee seeraa kanarratti mariisaa erga xumuree booda yaadatti dabalaaf koree dhaabbataa dhimmisaa ilaalutti dabarseeraa jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra.
Koreen hojii raawwachiistuu paartii bulchiisa naannoo Somaalee bulchaa jiru Sodeepaan walgayyaa tattamaa gaggeesseen paartii badhaadhinaatti dabalamuuf murteessee jira. Addawaayiin dhiyeenya kana murtii dabarseen paartii gargaartonni paartii haaraa hundeeffamu keessa akka seenaniif murteessuunsaa ni yaadatama. Paartii Sodeepaaf itti gaafatamaa dura taa'aa akka ta'an Mustafaa Mahammad paartiin isaanii sagalee guutuun fudhachuusaa beeksaniiru. Murtii koree hojii raawwachiistuu kun bor koree gidduu galeessaaf gumii waliigalaaf dhiyaatee murtiin dhumaa kan irratti kennamu ta'uu Addis Chokkol Dirreedawaa irraa gabaaseera. Buufata doonii Taajuraa karaa magaalaa baadiyyaa xiqqoo Vaalbaa jedhamtuun gama Awaash Arbaatiin Itoophiyaa walitti daandiin agarsiisu eebbifamuusaa Addis Chokkol gabaasee jira. Soraadhees.
Itoophiyaaf Jibuutiin duruu waan hedduun walitti daandan ammallee karaa baafatanii karaa dooniitiin magaaltaa Taajuraa irraa walitti daanduuf karaa gam tokkoon hojjetanii kaanillee eebbisuu jiran. Ministeera geejjibaatti akka daayirektarii odeeffannoo jedhetti daayirektarii odeeffannoo Indaalkaachoo Tsaggaayee jedhetti gama Jibuutiitii hojiitu yaayyuu fixanii gama Itoophiyaallee fixuutti jiran. Karaa kana Jibuutii Taajuraa irraa haga Samaaraatti piroojektii mootummaa Jibuutii hojjetu Itoophiyaalleen gamuu fiitiin horii qarqaarsan argatteen hojjetan fixuutti jirti. Hojii karaa kanaatiin Itoophiyaan gamii kaabaa faayidaa guddaa irraa argatanii jedhan daayirektarii odeeffannoo ministeera geejjibaa Nano Tigrailen Hujitanera Akabiron Jarsa Nano Tigrajetuti Faida Gudar Argachudandana Karana Magabavsa Gatina Madikesa Bofat Doni Hadibile Argachudandani Nafuyu Hujintun Aritin Dumachu Malteja Titgavatam Tumbiro Jars Nano Tigray Adde Almaz Gabre Sadik
Republiki Demokratwa Kongo Gama Baha Magala Beni Kesati Riptelol Tonni Namota Saddet Wana Jesa Nivjecha Jiratonni Mufannan Mormita Gesaturan Uit Ataka Lesa Galma Magala Galma Motumma Kesa Galma Jirutti Bidda Kapsisaniru Sanaboda Kanne Mufannata Gesan Kun Gara Mora Tokumma Motumotat Kan Imalana Genyaf Handara Magala Tijirutti Kajela Nijiran Hirtonni Hangito Kwa Kajedanitti Jarrenna Genya Eksusu Bobba Ankun Gatti Sani Akkaba An Gafataniru Oduammanugeen Ligini Biyolesa Hararisi Parti Hara Badadinati Dabalamuf Sagale Gututin Waligalusa Oduammanugee Besera American ambassador she Sudan kibarra wam tejurti kunis garelen wal waranan wal taun motumma akkad abanif bellamni kenna mesadasi kudalama wander beftau ministerin dantala America besera ambassador Thomas Hushe kakajadanitti hariro America motumma Sudan kibawa link abdu kese debiani ilaluf akkateb saniru ministerin dantala America Mike Pompeo Twitteri ratakabarre sanitti nagambwe umsi siyasa milka kabar gamsisuf De gersa kutasa na awalini ni hojjanna jadaniru. Filanno naanno kan kaat imamtoonni mormitoota barcumarratti dorgomaa jiran dhibba keessa harka sagaltama ta'an itti injifatan kun ummanni bulchiisa kootti kan hin gammanne ta'uu na agarsiisa jechuudhaan hooggantuun Hong Kong Carrie Lam beeksaniiru lama akka jedhanitti kanneen sagalee kennan kun hanqina bulchiinsa kan calaqqisa yoo ta'u hiriirri hokkaraan guutame garuu dhaabachuu qabaa jechuun gaafatan. Dhimma hokkara kaasiseerratti uummata waliin marii gaggeessuuf yaada duraan dhiyeessan irra deebi'anii kan yaadachiisan yoo ta'u garuu qabxii irratti dubbachuuf jiran garuu lafan keenye. Masaraa White House'iif gorsaa seeraa kan turan Donald McCain Waamicha dhiyaateef kabajuudhaan Pirezidaant Tiraamp aangoorraa kaasuuf qorannaa gaggeeffamuuf ragaa bahu akka qabaniif abbaan murtii kan federaalaa wixata kaleessaa galgala murteessee jira. Abbaan murtii Ketanji Jaakson akka jedhanitti Pirezidaant Tiraamp aangoota ammaas ta'ee kan ammaan duraa dhiyaatanii ragaa kan baane gochuuf aangoo tokko iyyuu hin qaban jedhaniiru. Bulchiinsi Tiraamp murtii abbaa seeraa kanarratti oliyyannaa dhiyeeffachuuf jira. Abukaato Maggahan garu akka jedhanitti waamicha mana maree fudhate ni dhiyaata. Aangoota dhiyaatan ragaa ba'uu didan immoo ministeera dantaala Ameerikaa Mike Pompeo gorsaa waa'ee nageenya duraanii John Boltoniif eeggataa hoogganaa bulchiisa White House ta'uun beekameera. Oduudhumaa pirezidaantii United States Donald Trump ministeri ittisaa biyyaa keessa hooggana jiru jijijjiiruu kan ilaalee yaada waldhahaa wixata kaleessaa dhiyeessanii jiru. Kunis garee shororkeessotaa Iraaq keessaa kan ilaaleen duula waraanaa gaggeeffame keessatti miseensi humna galaanaa Ameerikaa hojii naamusaan alaa hojjate jedhame sana gidduu seenuuf sababaa dhiyeeffataniin ture. Dilbata darbee namni siviilii sadarkaa olaanaa kan humna galaanaa United States'iif hojjataa ture Richard Spencer hojii irraa ari'amuu kan ilaaleen Trump oduu gabaastota White House keessatti akka ibsanis waa'ee isaa yeroo dheeraaf itti yaadaa turre jedhu oduun keenya kanu.
Jalanne galateeffannee waan afedda bara raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kalee naqamtee tajaajila poolisii tokko ijjeessan namichi ijjeessan kun akkumaatiin isaanii jalatti inspektar Caalaa Nagariiti. Kalee rasaa isaan ijjeessan akka bulchiinsa odeeffannoo aanaa kanaa jalatti namichi ijjeessallee hin beekne qorachuu jiran Tsahaay Daamtootti nu erge.
Kaleessa ganama naannoo sa'aatii lamaatti osoo daa'ima isaanii mana barumsaa geessanii achumaan gara hojii deemuuf bahanii naannoo mana jireenya isaaniitti rasaasni itti dhuka'uudhaan lubbuun isaanii darbeera. Inspektar Caalaa Nagaraa. Inspektar Caalaan mucaa isaanii waggaa torbaa harka qabatanii osoo mana barumsaa geessanii achumaan gara mana hojii isaanii deemuuf jiranii rukutaman jedhan Aadde Chuchuu Tamasgeen haati warraa Inspektar Caalaa.
Harkuma qabatee sunni mana barumsaa sana ga'een iddoo nagiisaaf iddoo mana barumsichaa walitti dhiyoodha. Achuma geessee darbee jiru geessee darbaa iyyuu otoonni mana barumsaa sana ga'een hankaasanii rukutuu isaanii nami beeka.
Yeroo Inspektar Caalaa rukutanii mucaa inni isaan biraan jirtu moo mucayyuu akkamittiin dhiisanii?
Bucaan borsan syedaka kue cumara batte tu syari itu jordani. Respirator ibaratkan nabi dan ibu cakera nagani yang segala nesara jeni jati jarak. Terus semua yuba itu era binoshe lupun kesa jira amu masam beragani polisi terbilang tiu kumani ya lupun sairo masana bes.
Enyur ruku tekan jero ragesani.
Ano amu sambe kono dua masaru kuta masam beragani.
Ada cucun inspektor jalan magalana kam tekesa wagari dama olive jerataniro. Hoji motumas hoji chaturani hanga guya kalesa adunya kanara do ambokotani tikanjaran harka bawarrasani eggetani akkabulanille himaniru radio sagale amerikat
ano akkosani gatto ko yun kabuman mona je nyayu dio mana ja dio le afrin ka bara chama je kim chan ko to ko samiral ge bifam te ojina ganne shen to ko yun bashi ti birti suchani amo kura to ko refu bara ta skuli tinnon moshe ma wagatol bani ge sa diru refu kuta
Obbo Asfawna gara obboleessa inspektor caalaati kutususaani. Du'u inspektor caalaati naasuu guddaan itti dhaga'amuu fi gadda keessa jiraachuu ibsani. Battala sanduan itu odefan no isni kenemo nama arget ufesni tini. Inspektor Jalan Bulchinsa Magala Nakamtet Kajelcha Polisi Magalatit Rawata Nagenya Nano Mirkanesuti Kuta Bulchinsa Magala Dawalate Hanga Kajelcha Polisi Magalchati Gita Hoji Garagararat Ramadamani Hoji Chaturani Kanjaranamo Obbo Salin Pokonjati Itgafutama Wajra Sapkunnamti Bulchinsa Magala Nakamte Sirni awalcha inspektor caala kalesa waree booda magaalaa Naqamteetti raawwatameera kan jiran obbo Dassaaleny yakka ajjeecha inspektor caala nagararratti raawwatame qaamni nageenyaa qorachaa akka jirus ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan itti aanan dabarra. Paartiin Tigraay bulchitu TPLF addawaawwan paartii haaraa dhaabuuf walitti dabalamtee badhaariin jedhanii tanaaf itti daaramuu dinnee jedhanii dubbatan taatullee dhiyoottuu horii guddaa yaamuuf furfoo jiran. Abbootiin siyaasaa ammoo paartiin tun wal'aa paartii dhibii waliin qaban diiduma baafatanii agarsiisuu jiranii jedhanii Mulgeetaa Abbaatee fi Iskindir Fireewwan nu erge tujjubeennutti.
Paartiin ihaadeek sadii diigamanii paartilee gargaartota kabiroos dabalatanii walitti dabalamuuf qophaa'anii jiru. Paartileen gargaartota ihaadeek keessaa tokko ka ta'e UWHAT garuu walitti makamuu kana raggaasifne. Hayyoonniif xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti kun kan mul'isu UWHATiif paartileen miseensota ta'an kanneen biroo gidduu adda addummaan jiru mul'inatti kan itti ba'ee ture. Daayireektarri olaanaa garee Initiative Afrikaa jedhu obbo Kibur Gannaa hayyoota kana keessaa tokko.
አደባባይ ይወጣበት ብቻ ሳይሆን ህዝቡ በሙሉ እንደውን ፓርቲው በተለያየ ወቅት ለማረጋጋት ይሁን እንደዚሁም ፖለቲካውን
ይፈት ከንትባይ ቆፋ ኡቱን ታኔ ፓርቲ ቼሮ አዳዳት ተስገበይሱ ሳታው ዮካን ሲያስቸ ከሳ ደዱማን ህንጅሩ ሚረጀር ሙልሱ ፍዮታ የመለ ገራገሩማ ቀባቹን ሳኒ ይፈገላዳ ፓርቲ ትጋፈተ መሰደርካ ኦላና ቀቡ አከሲቲን ኦክሳዳን ሀንገዱማት ኡመተ ደጎጎርሱዳን ደሙን ረሂዱ ኡመተ ከንገድሲ ሲጀን ያዳ እና ማስ ከንፎዬ ቀቡ ጀነትል ማምና ዴቪኔ ሰኑመተ ከንዴቪኔ መለይ ጀረን ማንኒመረይ ኢሃደ ጊያደ ወልት መከሙ ጀዴ ኤርገረጋሲሴ ቦደ ፓርቲ ለንገርጋርቱ ተታአንስ ጉሚጨውምሳ ግጌሱ ጀልቀበኒሩ የሮሴር ኤየሙ ከሰትዮ ግጌሰም ፕለኖ ቢዮሌሳፍ ባትሬ ሀንገቶ ኮሃፌፍ ከሰት ከንህርማት ሙጋታ ሐራፍ ሰገንታ ሐራባይንተው ኢሃደግ በክስሴራ ጀራ እስክንድር ፍሬ ፍንፍኔራ ገመብራቲን እታና ፕሬዝዳንቲ ሞቱማናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሀርጥ አገልግለ ኢፍሰከነኒን ከግጌ ፈማጅሩ ወልት መከሙ ፓርቲ ኢሃደግ ቀቀኒሩ ወልገይ ኮሬ ግዱ ገለሰ ኢሃደግ ረት ነገኝ ኡመታ ፎላንቱማን ሴራ ዱርሲከነ ሙፊረት መሪያቹን ኡቱረጅሩ ዋኢን ወልት መከሙ የሮሳ ከንታን ተኡ ኢዋሃት ኢፕሴ ቱሬ ጀራን ኮሬን ሁጅራዎች ይስቱ አድቻስ ዋይ ወልት መከሙ ሰና ሰገንታ ፓርቲ ረት ኡቱን መሪያቲን ረጋስሴ ኩን ዋንም በክነፍ ወኩን ዋንም በክነ ተቆፍ መለተው ከካ ኢጀቹራ ጀራን ዳቡኒ ገርጋርቶ ተኢሃደግ ማርተኑ ኡቱን መሪያቲን ዳቡኒ ደግርቶ ተታአን መሪአተኒ አከረጋስ ፈሙ ተኡሳፍ ረጋቀምና ኩንሞ አካታ ሆጂቲን አላጀራን ከናፌሮ አማ ኡማማ ከንጅር ወልት መከሙ ቱንታን ፓርቲ ሃራት ኡማማ ጅራ ሰበቢንሳስ ከንድራንቱር ሰገንታ ኢሃዴግ ከነህንስመቱ ጀራን
ወያኔ ዲሞክራሲ ባል ከቀጽልዩ ዝብል ቀልባል ይናውዲና አሃስ
ጉሚ ሃዋሳ ትገጌ ሰመረት ዲሞክራሲን ወራክሳ ከትፉ ፉሙርቴስኔ ኩንአማ ጫቤራ አኩማ በከመ ኢዋት ሳተው ኢሃዴክ ከንፍለተማን ሰገንታድ መከናኒ ሞቱማን ሁንዳው ሰገንታድ መከናን ሆጂረ ኦልቻ ሀንገፍለኖን ገውት ከናን ዴሙ ቀባ አማ ወለካ ገይ ደንቀማጅራ ከናፍ አማ ኢሃዴክን ተው ቀባ ፓርቲ ሃራን ማልን ከንኒ ፍለተመ ይብልች አማ ከንኡ መማጁ ወልት መከሙቱንታን ፓርቲ ሃራ ዳጅራን ዲማ ፓርቲ ቸት ደበሌ ናኑ ሰነከሰት ጋፊ ኡመትቻ ከሚሶማፍ ቡልቺን ሰጋሪ ዴቪስ ፎጀና ጀዳን ዶክተር ደብረጽዮን ወልት መከሙላልቺሴ ቀይቃፍ ሞርሚ ከእጅር ዋጅር ኢሃደግ የሮ ኤራራፍ ሃላ ቱሬ ጀዳ ሙልጌታ ጽባ ፈቀለይራ
አደነ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ረሞ ጨቀሶ ጀርሰኔ ኮፒቴ ነገ ያልቀመ ነገር ደቂቃ ኩዳኔ ሰደቲ ቶክያኔ ዋና ፈደባ ጥቆ ስርባን ሚል ድድሪር ፈነው ሞሱን እንዱረቲ ስርስሪ ያኔት እንደቻ ኤስ ገን ኤስ ገው ማለት ትሉጢ ትሉጢ ጣሞ ትሉ ዳለቲ አከስሞ ማደሮ ሞ ሀርቡ ገን እንደቻን ሞ ሆርፍን ፍነይ ቡኔቲኒ ኡፍርዴ ኢብነ ጎምታቴፉ ኩኩነኔ ማቆት ፍንፍነይ ከይሰጣ ከጃሮ ለንጀደን ድሪ ባሰኒ ስርስሪ ከያኖ ሎት ፍንፍነይ ከይሰ
Yeah.
قمر قالت فني وانا في الدبر رادوني بيوي سجنتاف من ورمو وشكسو جرتن ودو نيروبي الدبر Akrabi Bagata Karkar, UNHCR, Jadati, Magato, Ethiopia, Kenya, Jirat, and Kesa, Kuma, Afu Ioliti, be you fit to Galufeda. Akodu Iman, UNHCR, Rose, Ogalo, Tibulchotri, Binjadaniti, Kanakesa, Nemehumlama, Oli, for me, good Ujir. Talmo doubt it, Nairobi, in work.
Lemile to Pabakatu Monkey, Nigerat, and Kumadi Demitor Bakesa, Kumni of Rifit Beshan, be a tribute, Afifed Akabujet, Jeremiah and Bakatota, UNHCR. Dabati Chakasagale America Bakesetti, who jiggle me were to be a tribute, were Badugal Miss Wagayunaga Gifamin, Bakatoni Kumalam of the Balamagalma Bakesi. Prozogola, itiantun beam to UNHCR Academy Kenya, Bakatoni Kun Murtekan Rakagan, Enyakan, Abati UNHCR, Motuma Kenya Tif, Embassy to Pekin Nigerolin, Maria Gatisan imported Ajeran, Kamolin Sadin, Yichun, UNHCR, Embassy to Pia, Kenya Jurufi, Motuma Kenya, Bakatota Bufata Bakatota Kakuma Fida Dabjeran Duka, Maria Gisanias, Nairobi Tivoligal Teva Katota Kanabia Tigal Chuf, Walimalatisaniturun. Why will get a David give for me to re? Bakabua has a Bakatota or Moda Dab Gavane, a Kaziran.
E Dugada, Embassy in Sopia, Dufe, Bakatota, Topati, Walagera, Guyatoko, Saga, Papa, Afi, Kanufani, Iraguda, Namota, Biagalu, Fedi, Kabufa, San Walgis, and Ratir Mate, Akasum Bakabuan Garin, Leda Kani, Kadir Mata, Nijru. Male awasabalale nirma chifne yerole yero gababada ya ta warra fedi kabu warra galu fedi kabu famati nigalle ke sayu baina bakatota somale Ethiopia ti nami oromo namatikada sakasu magosin tibiga anywa kinle gosin dibina namagama nigalle je baina njuru so warra san arge jira walin dubate jira yero gababa fileto bakatota akagalman kubankaba nano yero tokko yunisan walgeete ne nami ko dibashana ga magalma e malatte se jira nami dibishan e gama jira wal magalana no kuma la akun haka fedi kabu dubbatani jira nami galu fe so ammati processing drawan e gale mutun jiro chuda ga suma male guyani sante man wani fate e mutun jiro guyakan de mtan wani jira mo
Hala bakatota da dabiyo iman bakabu ankun bakatoni filanno dibiwanin kamnef kanaf dirke sifamu inaf nejedu
jalkabuma yu guddo di bago da torani yoka bi gala ko ka kuma de ma wanje dukana saba kana firo hidusan wan kanin college goda namni aka ka bi gala ko mu ka kuma de mu da daf kana motuman walin chof na jeruf yero gawa ba ke satti aka bakatoni furmata harga tan aka san jeda ni jeda torani kana fa nulle fedi rata kaunda wan chof tu yu aka bakatota umnan inofle bakatoni akasuma fedi infene le akamurte fane fedi o fedi sane tratunta e musti fedi sane tratunta e kamborusani mine akka tasgabidan o de fanno garga tan furte fatani e kawalin dubatato
bakatoni romo ka kuma jira tangaru maregan bakatota fi UNHCR embassy Ethiopia fi motuma kenna jiddutin tasifam ne jedu obujundi Muhammad jirata bufata bakata ka kumati
ni aka bakata ji tanaka ya da kiyati ni aka bakata tilufani anama aka mataki ya tuwanni nutu feno azo si sevinan na so sanille nan ni kaman arbi nan jiru tilan nan ni baga ka ambasi yoga dufe bakabu au mata o kan jaro le olitika be azo si feya du mata kudata amma ka dum fadite na madum fayo san du bisanin alatti wanni aka ummata titti bakabu au mata jirani san kudata ni du bisan ka fata du gamatin jiru ka kuma ke sat yo gara fula dura mo ya da kafi ka batan ummata waji mariyanne wan ummanni jedu mari ummata di wan devi tiken namu amma bi mo wani no bira gaye fi wani no argi nan jiru garu facebook ko batti wa garu ko wan ummata kana du fani mari sani sadi ummata kana ummanni kun galu murte fate da kotti wani sane tirati facebook sane tirati bare sani wani kun dogon gora gudda da lubbu na mata tirati murte su da economically psychologically namni kun mi da ma da nan baga tana zero ko ne badata kana ratte do du fani ga fi sana so fi ya do fi barre tani ummata kana sammo isane je kuni mo baje iba gudda ummata ratto je tan jira la na kama ta giya
obujundi bakatoni ka kuma jiratan wan kana kamittilan wuje de ga fadden ture
to kofa halli bi yati te na kesu jiru yoro amma bi yi mata isi ti fu halle ummani bi jiru mi tasga baye jiru jiru fi jirenya ummata bi jiru tu jirani jirani jiru fi jirenya ummata bi jiru sabakan jirani ti ummata bi yakesa bakan dasga bayani ti bakalubun nama alkanisi bujati ini nama la falola ajruti ummata bakate wagga hagana ala ture kasamuni sa hala dadda tinje kame kana fudani biye tigal china jechuni dogongora gudada koni dura namni o biye bile som biye san tasgabbe sani hala biye kesan kesa jir ummata jiru jire fu jirenya jiru jirenya ummata biye san kesa jiru elga jirani mboda ummata bakata gal tamale zim jere tumani ummata bakaka biye jiru fu do angone ka bakata gurani gal china jechuni dogongora gudada jere la lanko kun ummanni kun hanga biyettin sun tasgabbofte ummata kanaz hindandena jiru fi jirenya isani yo isangalan jiru ndandena jirake sun ndandena jere biye sun haga itti amanutti bagatan kun akuma duranitti UN cherri galat galmaye jirutti hire UNin isakeni te egatu qaba UN zanga mirga bagatan to argatu qaba jede lala
Bagatton Ethiopia warri biyetti debiu fedan UNHCR fi motumman Ethiopia biyerra bakanne wan turre fi gamadi negdeetin nu gargaru qabu nagenya mansisas bakaysan qubachi sutti eksisu qaba ajichun gafatu ittantun dubbiemtu UNHCR kadame Kenya rozogola mambi bakattota kan abde bidevi sanijiru lemile Ethiopia debiu fedan fi basinga ejiba akasmas biyegaani hagub dandani dabbatinitti deggar sinitasfa mafi jidan Mrs. Ogolan, warri galuuf galmaa turbankii satti biyyattiin deebi'aa jechaani mani warri kaan garuu kan galuu hin feene ammoo mootummaan Keeniyaa mirga koluu galtummaa gaafachuu isaanii eegee akkuma duraanii isaan jiraachisaa jedhan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhaggeeffattoota keenya mataa oduun irra deebi'eessin dhageessaa manni maree bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa jecha jibbiinsaa fi odeeffannoo kijibaa ittisuu ilaalchisuudhaan kan qophaa'e wixinee seeraa irratti mari'atee yaadatti dabaluuf koree dhaabbata dhimma sana ilaalutti dabarsee jira. Koreen hojii raawwachiistuu paartii bulchiisa naannoo Somaalee bulchaa jiru Sodeppaan walgahii hatattamaa gaggeesseen paartii badhaadhinaatti dabaluuf tolee jedheera. Gama kaaniinis liigiin biyyoolessaa Harariis akkasumatti dabalamuuf tole jedhee jira. Buufata doonii Taajuraa karaa magaalaa baadiyyaa xiqqoo Vaalvaa jedhamuun gama Awaashaa Arbaatiin Itoophiyaa waliin daandii wal argisiisu eebbifamee jira. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gama bahaa magaalaa Beenii keessatti riphxe loltoonni namoota 8 waan ajjeesaniif jecha jiraattonni mufannaan ka'anii galma magaalattii keessaa gubaniiru san booda gara mooraa tokkummaa mootummootaatti qajeelaniiru. Ameerikaan ambaasaaddara ishee Sudaan kibbaarraa waamtee jirti. Kunis gareelee wal waraanan wal ta'uun mootummaa walii akka dhaabaniif beellamni qabamee gad darbee booda oduun keenya kanu.
Taatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan feesbuukii kennaa fi marsa intarneetii illee irraa qophiitee ni caqasa. Gamkaaniin naayil saati illee irra jirra. Hornaat voanews.com'n iimeelii kenna feesbuukii kenna illee tiwiitarii fi waan akka karra nu caqasuu dandeettanii taarratan mana gaannu bula ansoraala keessi sagantaa afaan Amaaraatti ittaan maantan.